Yeah. 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 Shino nshiku bone kafia muma chapitia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shiwangene leta kupasila permit. Kigo palace tunga chito bweza mwana rapper alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chizani kalifia chifuka vons nilinavo. Peni nkala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raso enjoma mumagago. In short nilipa level inango. Mailo nilibondi nipoleka. Kansi ku Facebook ya polika. Kansi tuwa niteka potuma beji tuanja latiwa. Nipuwa nyila motoka those are cars. We already drove guys. Vintu vachiti ivovai. Raso wa inalileke chivele shi weekend inenja mukuti ya go fi. Pazeti ya pakisa comedy. Raso wa inmankala nilibe comment. Nigwila na zea kalibo grila po wea na pitia po ku college. No ni time yang. Plus I'm the fly strapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni ka China. Yeah, nalilu alishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white ni tea solid. Wali slow full over momolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyo wani nale kakalo wenza ka alion.
Remember where you got it from, www.zambiamusic.net.
Ghost.